It's about to go down again.
GQ on another one.
It's Hash on another one. Alright. Yeah. Wanangu we. Hili game tough na kutoka ni shida kahuna backup. Street no mamisha misha tuna catch up. Wakati wa wanajifanya wanakaza, mi niko back nime chill na washanga. Wanipe biti ni kuonyesha navyopanga. Nina rise nime wapa to kick na mistara shalegea na sasa mevua kanga. Oh Lord, mitila mtoto kitanga. Nime chill na wana na haters, tukipishana ni p***y smarter. Hata waki hate don't bother. Mina was a cash move forward. Na hata waki bet chota closer. Sina pinzani, I'm getting bored. Choka na choka mehasu mwaka na mwaka kufika. Nina potaka sasa na wapa sadaka. Upo na hash therapa ondoa hofu toshaka. Mimi ndo kicho na baba unachutaka tapata. This round paka haters the data. In this round this side kuna semu tapata swag. Lost fund ilipotea nkapata merry go round. Na kutafuta kwenye GPS tracker.
Wanaguwe
Mimi baba yenu.
Sina kufuwe.
Alright. Yakumu wa simba.
Na pori ni kubwa sijui ni choke day.
Nacho mwana miba.
Ila najua tu ipo one day.
I be ballin' in my bima.
I be
ballin' in my bima. Ballin' in my bima.
I be
ballin' in my bima. Ballin' in my bima.
Yeah, I be
ballin' in chinzima. Ballin' in chinzima.
I be
ballin' in chinzima. Ballin' in chinzima.
Stress to your stress na. Wakati nazi saka pesa. Kushoto na Latifa na huku Jessica. Mishemisha nyingi speedy kali kama Nescar. First nipa fury ass. Usiniweka kwenye test. Check my flow ilipo high kwenye first class. Ajenai jobless. Rasta squeezy kufanikiwa so faster. Ndo mana na kaza silegezi na kuwa hustler. Likuwa jikoni na the verse bado kui master. Na sese po mezani buffet beef na pasta. Nigga kime kime na shusha vina na kaza flow. Kusaka dina kupata shima becoming rich. Mini winner nimesha shinda songoma draw. Wambeni kazi diyo kazi kutoka ostrich. Tunakaza na hustle until we all rich. Back in the ghetto the screaming hash preach. Mulika mwizi washa tochi. Masnish ni wengi la na koma kibish. Kuna watu atasema sema sana nkisha fika level flani. Na mimi nitafanya tena riziki anatoa manani.
Wana guwe
Mimi baba yenu.
Sina kukuwe
Yakumu wa simba.
Napori ni kubwa sijui ni toke day.
Nacho mwana miba.
Ila najua tu ipo one day.
I be ballin' in my bima.
And I be
ballin' in my bima. Ballin' in my bima.
I be
ballin' in my bima. Ballin' in my bima.
Yeah, I be
ballin' in chinzima. Ballin' in chinzima.
I be
ballin' in chinzima. Ballin' in chinzima.
Weka respect on my neck. Put some respect on you, mention my name. Wana nita KK, ha. Yule wana with a hash. Kwenye game tumekuja bila story. Tumekuja zetu sisi saka cash. Na leo tumepanda baby ha. Jana tulipiga rush. Wana datango mambili kwenye game. Na vipi tayari tumeshika kas. Sisi tunawaza payday ha. Sitake shindana nas. Huku wepa tukisaka vipi leo. Weti uje huku kuspendi nas. Na embu toka on my way. Sijaja kutafuta fame. Kama ai husu pesa embu ntole. Po hapa kusaka madem, embu sinzoe. Nimekuja kuchange ni game kama wewe ni hate, embu ntoke. Probably I hate you.